E awe ono se lau fitu se fuluta la ale awa fa'i na owa ele fa'a nga a Sam Dastyari, mai le awa fa'i fa'atanga ina mua na fa'i ngā malanga, mai le pāle mene I le tau sangana tenei. Sa atatawo na ia toe tatongi ina lana ai tā lafu le nei, pei ta ina ia wala au I se company Saina e ngoa o le Top Education Institute, ma e yeise o sona so otanga ma le fa'i ngā malo I Saina, la tau te tatongia, pe tatongia ene nei company, lana I tā lafu. O le fafita auli I le fōa I le nei. Ona e le o se fōa I na whaia mō le vāenga wha aupu whaia le Labour e whesoswani I sana campaign. O le fōa I na whaia sa o lava e whesoswani ai I le sui o Sam Dastyari. O le tūlanga le ana wha mamawha e le loi e sili o le malo te le George Brandis I se taranoanga ma le ABC. Na ia whina wai ua tatau I le taitai o le I tūangai, Bill Shorten, o na whaatea, Sam Dastyari. Na ia whaalia, e le aise e se senga o le tutongi ina o le aita alafu le nei e le company le nei, ma le tuu I a Sam Dastyari o se tupe, ia o na tuu le le tanga Sam Dastyari.
The issue is Senator Dastyari, and I think it confuses the issue to speak of this payment as a donation to Senator Dastyari. It wasn't a donation. It was a gift. It was the payment of money into his bank account to settle a personal debt by a company with very close links to the Chinese state. And what we saw was Senator Dastyari take this money, no different if somebody had given him a bundle of cash and he'd put it in his pocket.
Lelo Yesilio Namalo Tele, George Brandis. E pe onata ui e tatu tala fou, ua fa amavae Sam Dastyari malona tofi, o le taitai o le Labour le Senate. A e talu maile me tā upule nei, wālia e mai ai, e iei fo isi teimi na tatongi ai e company mai Saina, ni pili, mani ai tā lafua Sam Dastyari. I le tautanga e lua afe se fulma le tolu, na ia maua ina mai ai, mai le company le Yuhu Group, le fā se fulu afe tā la. Na tatongi ai pili o analo ia, I se mata upu na whaaulu ai se tangi, e whaasanga I ante ia I le whamsinonga. E le ngata I lea, e lua na malanga I Saina, na tatongi e ni mata ngā luenga o le malo o Saina, o le isi na tatongi e ni mata ngā luenga le China Institute of Foreign Affairs, ai o le isi na tatongi e le International Department of the Communist Party. Ai le I au mai elefa ma vae ngā Sam Dastyari la sona leila. Na ta umo fai lava nisi o le tuwa ngai, e pe o le sui o le leipa I mata upu le tūnā whono, Mark Dreyfus, e puni puni olo I a Sam Dastyari. Na ia tūleile se I le malo tele, I le whaasa aina o fōa I ma mea alofa, ma kampani mai I malo o mai whafo.
The Greens Party has indicated, as I understand it this morning, that they are prepared to agree to a banning of foreign donations. Labor has had that proposal on the table for a very long time, including at the last election. We've got a range of other proposals about improving transparency in relation to donations. It's high time that the Liberal Party engage properly with transparency of donations to the political process.
Le sui o le Labour, ma le tuwanga I mata upo le tūlā whono, Mark Dreyfus. Na ia wala au le malo, e su su e le moni o li poti, Natalia e le minister le vai fafo Julie Bishop, se iPad, ni pase se iwa alele, ma tutongi o le faletali malo. Na au maia o se mea alofa a se company e iei fo ini ona so o tanga ma le whainga malo I Saina. E le ngatailea, o le owa I le afa miliona tā la po o le lima se la wafe tā la, na maua e le vaenga wha au whai e le Liberals in Western Australia, mai I ni company e iei fo I o lātou so o tanga ma le whainga malo I Saina. Na sa anua le taita I le Greens, Richard Di Natale, o lo ofa a ngutu lua le malo tele, po le so o wha atasinga, I ana wha ai unga, ma ana la fonga e wha atatau I fōa I mai company, ma tunu ui whafo.
It's nonsense that it's okay for foreign interests to be giving hundreds of thousands of dollars to a political party, for example, the West Australian Liberals. That's okay, but it's not okay for a foreign entity to pay for a bill. Well, that's nonsense.
Le te itai o le Greens, Richard Di Natale. O le fesilina le mawhaia e Sam Dastyari o Natale iai ina ua fesilingia e se tusitala o le ABC la sona nafi. O le aso wi loa i le mafua anga. E au mai ai se fōa i se company, po se isi tangata i ate oe. Pele ono noa mai ai ma se faa moe moe. E te whaia se mea e mana au mai i ai lea company, po o lea tangata, i loutu langa o oe, o se sui whaipule o le pāle menetele.